Yeah. Round two, round two. Ni Pinto. Dio jina mzee. Mi urol nikificha mahenda so white ball. Yo, ATL kama kawa. Sikiza hii mzee.
ATL indeed.
Tuna roll, tukificha white ball. Wakiuliza, how fast? Yo, imewapita, how hot? Oh, yule ball shan kwa street. Yo, tuna roll, tukificha white ball. Wakiuliza, how fast? Yo, imewapita, how hot? Oh, yule ball shan kwa street. Yo,
tuna roll, tukiwaficha white ball. Wakiuliza, ni how fast? Yo, nimewapita, ni how hot? Oh, ni ule boy you shine kwa street. Yo, mwenye ana rap akichora map. Oh, juhi game nisha kubaliwa, nisha take over. Ni Pinto kwenye mic. Yo, wanadai niko speed kushinda bullet. Oh, sababu napa lyrics verse na gold. Yo, nisha fika nikiwa feature white ball. Oh, wakiuliza how fast niko kwenye game. Yo, mwenye ame take over kwa radio na TV. Oh, ni Rich G kwenye beat, Pinto kwenye mic. Tuna roll, tukiwa feature white ball. Na hivyo ndo mi uroll, nikiwa feature white ball. Yo.
Tuna roll, tukificha white ball. Wakiuliza, how fast? Yo, imewapita, how hot? Oh, yule ball shine kwa street. Yo. Tuna roll, tukificha white ball. Wakiuliza, how fast? Yo, imewapita, how hot? Oh,
another famous guy wa mta, mwenye uro na S-class, bima kwenye Subaru. Nisha afika kwenye telly, oh, na misi mtapeli wameja kwa street. Yo, juhi song ni hit hot grammar. Oh, nipe coin, wala isiketai. Nina shine kwa street, ka street light. Oh, not like a street boy, no. Don't be like a man. Na bado nitaka mkuku saka. Yo, ukini feature white kwa masaka. Oh, umwaka ni waping do. Yo, niki shop till drop. Niki wapa one drop kwenye ramping shop. Wakiuliza how fast nime take over kwenye game. Na hivyo ndo mi uroll niki wa feature white ball. My haters kwenye hall. Yo,
tuna roll, tuki feature white ball. Wakiuliza how fast. Yo, imewapita, how hot? Oh, yule ball shine kwa street. Yo, tuna roll, tuki feature white ball. Wakiuliza how fast. Yo, imewapita, how hot? Oh, yule ball shine kwa street. Yo, tuna roll, tukificha white ball. Wakiuliza how fast. Yo, imewapita, how hot? Oh, yule ball shine kwa street. Yo, tuna roll, tukificha white ball. Wakiuliza how fast. Yo, imewapita, how hot? Oh, yule ball shine.